yande joni termintaji sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Kori jeñalde moon habaruji e fulfulde Soumana Amadou janganta on ko fuli habaruji en kalando fila walde lattoɓe baal mbiyeteɓe menaɓe ɓuura duuɓi sappo e jeɗɗi waɗi golle lobbe to e ndan Gabon kano Kenyan ɓe jaalama. Noon ni hippitere gon waɗi ton e ndan ni e nder leydi Abala région mo Tillabéri dow ko fawar jondu kono ƴewto ɗi moƴƴintingol hon talki laamoɗo leydi men Niger ɗon ɗo on nanan ɗule habaruji ɗi. Yewtere men pinde hande no ndaro filla silma kodo jam woni e moɗon fawar joni hono jonka e dartana filla jokkode dow filla letol baal eno tewtol coupe mawɗo mo Afrique hono ɗum wonno pelle leyɗi Afrique latiɗdu kono ni fiyoɓe muɗum ɓuurayi duuɓi sappo e jeɗɗi. Kenyan ni menamo Niger yei latto yimɓe Ghana timmode du kodan hono feccer timmode nde endan Ghana du kamko Diallo wiɓe dow latanana jeegon e joyyi kano won so hisama ni mena o golli golle sanne jonno woni si Allah ngarwa nga wonno koɓe jaataɓe potta yimɓe Guinée gam batte tefugol no kuttata on endan sen wiya kettino nano Soumaila Thiemo goho latude kam won ekkitowo mabɓe ko haali subaka o dow filla caggal lato baal ngol waɗi.
Min jotta kina e fiyano nan on koɓe kawimin amma sukaɓe latoɓe baale ɓen gaɗi bawɗe muɗum fuu jonɗo mi tettano e wartirde hakkilloji mabɓe ko atta tawe min gartidi e tamal mbar jaari nimɓe ƴeewa illu fuɗɗuki sukaɓe latoɓe baale ɓen fa warde hande nde ƴeewama ɓe golli sanne le hakkillo fukkingo amma du no cuɓorimi sukaɓe ɓen ni mi sawirana e gollidoɓe an mi yittai ba goto gattumi goɗɗo ɗum du hokkiɓe sembe faɓe andi wala mo goɗɗo waddi ley maɓɓe seni sukaɓe ɓen paami dow wawde mum en kooƴa fuu idu hokka ɗum en sembe golla no woɗiri.
Non wontirara filla ko darto hono ko meyna oɗo gaɗɗo golle lobbe ɗe enda ni ɗum wonno ɓe ɓuuray duuɓi sappo e jeɗɗi ɓurtuɓe maɓɓe ɓe kayi ngalano keɓirat no enda yeruno andurɗon wakkati wakkati ɗum du kondan ni wonana e dow filla ko darto hono siryaki eko nandi e muɗum garbala waɗi goto e fawar joni himɓe feni fut nani ko haali dow filla ko darto hono fedde mawde ko walano heɓa jamaku Moussa San landimo subaka o.
Quand vous privilégiez la performance au détriment de
nde on ɓurdini sembe himɓe dow ñeñal maɓɓe dow piiɗe baal lobbo heɓatako hannden leydi Niger no tefa yaade har ñeñal amma waylude to himɓe piita baal hana kan woni ñeñude nde ñeñal no hiɗa heɓe to sey tawaɓe nder filla piiɗe baal fuu bayli hakkilloji mumɓe ardiɓe ɓen paama du ko pelle ɓoyoje kaaja hana himɓe kawra hannden to weeta fuu ɓe cankitake no hani wi'e piyowo baal fuu adaɗo acce ɓooya no fiya loktoroɓe ade ƴeewanɓe cellal ɓalli maɓɓe sukaɓe ɓe lebbi jeetati ada iɓe ekkite iɓe janguine yimɓe no kilno he maɓɓe kulle ɗe fuu du gaɗi hannden ɓe kewti to ɓe kewti ɗo irni he bandum hana waɗe nder pelle fuu
ça veut dire qu'il faut amener vers les structures décentralisées au niveau des clubs.
Himɓe sappo yiɗɗon warɓe no mbaɗɗi motteje ndenene ka motteje jeegon ka en woni ko waɗi hippitere keñande enda wakkati yandene lasara wuuro e tengo Tangile ɗum ɗum wonana kilométre ji noga e joyi hakkunde muɗum e Abala dow lawol ɓartowade filinje himɓe ɓe enda du konda koɓe gari ɓe keppiɗi nokkunde ene ɓe pelli ɗo enda ɗo gendre mabɓe gonon darɗo enda an fa ɓe keɓɓi koƴi motteje mumen nayyi ɓe dillidi kanon woni fe goto nanaka nawni na may ton endan Souley mayne sarka won ɗiɗaɓo maire Abala subaka o enda ni min noddimo e callol nani ko haali.
Hirnange ɓe natiri lumo gon ɓe dara kina to antenne RTL on ɓe piɗi jaɓe dow gendre maɓe wala mayɗo to gendre maɓe ni ɓe kaaɗi motoje nayyi ɓe dillidi e aregon eɓe tawi gam gendre maɓe ɓen doggana naati siire den yamde worre gaɗa mum min nani sogeji taniɓe.
Non wontir hojo leydi Niger Issou Mahamadou dawiɗo henna galle ñame yaato ete taw mina leydi Italie nokkuto yato o fotta e battu mawɗo gonɗo waɗe dow inɗe leyɗe jeɗɗi ɓurɗe sembe e duniyaru no tawade hoorejo leydi keso mo France Emmanuel Macron kañum e hoorejo leydi Amérique keso mbiyete Donald Trump ɓeɗo fuu ka en du joni woni goɗe mumen e yaade e hawrin nden enda député ɓe hono fande fedde wiyetede Zanzam Lumano kañum e hanɓuri keñam ɓe gaɗi haala maɓɓe kamɓe burtini hokkoyde hokkoɓe habaruji e dow filla ko ƴewto ƴewton mbiyagol waɗi dow talki laamu laamorɗo leydi ko suudu saaro député ɓe hokka gam batte ƴeewa ko gouvernement ƴeewi dow muɗum. Kamɓe ɓen enda ɓe kollidi konnan mafaari ɓe mbi saabu kamɓe ngala hono eɓe tokka faa ɓe gaɗa gollal dow filla ƴewtugol talki laamorɗo ɗi enda isufi isaka woni hoorejo fedde zamzam lumano député ɓe wonɓe assemblée nani ko haalni hono dow télévision mo labari.
Le projet de révision constitutionnelle
ɗerewol ƴewtinade moƴƴina dewtere laamu leydi gaddangol to deputeɓe gol ministre kawjiɗo kiite leydi windigol dow hello ɗerol gotol ƴamuɗo ƴewtinaki ki waɗe inde mum windaka andaka dow moye ƴami ki waɗe ɗum ba ɗum sentinakimo o wi'a ko fedde hawjine politique leydi waɗi sawara ƴami ki waɗe tawi du ɗum yaɓude laawi laamu leydi gam majjum waɗi minen deputeɓe ɓe tawaka he laamu jaɓata ɗum waɗa non du dow filla ɗerol ƴewtinaki moƴƴina laawi laamu kawjiɗi cuɓaki gaɗoyteki nder leydi fuu kam du o wi'i ko fedde hawjine politique leydi de nder jooɗa haalemum ƴami ƴewtinaki moƴƴina laabi ɗi waɗi tawidu ɗum hana
sur la base des recommandations d'un prétendu CNDP.
Fara maɓɓe kamɓe hono wonɓe dow laamu ɓeydu konnan kamɓe mbi hon député ɓe gala dow laamu ɓe enɗa haalaji mumen ko haali ɗum enen tokkay laawol gasayi ɗum wonno ko faari joɗiɗaɓo suudu sawar député ɓe irosani mo PNDS tare haali o wiidu konna ni hono ɓe kulun noon ɓe jooɗo ɓe kaaldo kullantereje ɗe
mu gawanna mum saaba
mine min bo wi'iri ɗum abada deputeɓe ɓe gala gaɗa laamu ɓe wakkati hawrinde na ɓe mbuttole suudu assemblé ndu amma ɗum ɗon kamɓe ɗum darto kano ɓe mbawta haɗi deputeɓe wonɓe gaɗa laamu ɓe gaɗa golle mum woɗi du leydi Niger ndi no yahan yes ɗum kay ɓe gonana iɓe kolla ko ɓe gala ɓe gollana ɓiɓɓe leydi latiɓe ɓeɓe koƴƴidinno aadi e mum tamma woɓɓe ɓe goni iɓe gollana nana ɗum ɓe kana wurtade le suudu assemblé ndu gam nder maydu ɓiɓɓe leydi gonno golle lane to mo hen noon fu waddata ballago mum ko yarto leydi yeeso
ay aykide si
Abdourahmane en sar kam wono neɗɗo kaalodo filla jinguinol suudu Babatoy nda Agadez latino tawa e juuɗe illu sappo e jeego lewru mendu endan hande woni ko yara to carɗo o gam batte nana haala makko sariya makko enna wi'a dow majju egginama fa yarama lewru dartodu goho muɗum nde woni ko sari o haala muɗum haaloyte ɗum waddi ko fawade jondu kondani maître Abdou Leko Aboubacar kam woni jingo makko nani ko a haali dow filla sari ono haallani enda Moussa Mamman landima
si nous sommes ici c'est
deni min tawama ɗo yande hande fuu gam jingande ɓiɓɓe leydi noon e hakkeji mum an ko nata filla kiite makko ɗum ɗon min daran ɗo yaade jeɗɗire warore nde ko suudu sariya ndu wiita dow majjum gam kiite o sottinama sayi go'o lewru juin waroru ndu ndenne altine o non kanon wiyama ko wowi yaade kasu fande kiite on waɗede na ko kiite on waɗano ndenne suudu sariya ndun wi'i ereji makko ƴewtine ndaare sako ngonganan o nanganan min mbindi ɗerol min desi fa heɓa o hokke laawol yo feede e tongode gam min gaɗi ɗereji fuu kanduɗi fa o heɓa yo feede e tongode amma suudu sariya ndum wi'i jaɓay e ɗereji ɗi gam ɗi gollirakka e wogo ndenne min tokkititta e durwande bandimin biyeteɗo Abdourahmane Insar o to ɓadi e to woɗɗi fuu
Abdourahmane Insar
hara filla jande leydi Niger ko cuɓini wala naɗa faware jo saabu jangguinoɓe wonɓe les cause Niger sinaseb ɓe koƴƴi laawol yaade murtere jangguinongol enda ko balɗe jeegon ƴuude alkamisa hande o ɗum ndu wona e dow filla ko darta caɗale koɓe keɓa dow filla hono fa hande aadiji e narra koɓe gadduno e gomnati leydi men Niger illu sappo e tati lewru décembre ko laati kulleɗe ene gasinaka no ndaara filla joddiji mabɓe ceedeje goɗɗe koɓe kano e keɓa e koƴol himɓe mabɓe liggotoɓɓe ene tamintine e golle ɗen endam noon ni faware jondu fedde sukaɓe ummatore goɗon dow filla ko darto hono yaadu yesso kayen du konda gaɗi dokkal ƴiƴan ton endan bousa loctoro bousa ɗon koɓe kokki ƴiƴan ɗan endan gam batte ɓe mbi ɗum ɗo waltuggol no endan yaadu e ñawɓe waroɓe fa gam batte sawro wakkati lewru suumayi ko laati ƴiƴan no wawi tawe saɗi ɗum waddi ko faware jon kaw jiɗi no kurto ƴiƴan ɗan resɗe mbiyeteɗo madame Mahamadou bara attu haali o holli o wi ɗum ɗo moƴƴere mawde no
club sukaɓe ummatore ɓe busa gari kokki ƴiƴan gam wallude himɓe commune muɗum kilo mabɓe ɗiɗi duni iɓe gaɗa ɗum gam lewru sumayere yiɗi darade ni nani ndungu ni woɗi ɓoɗi no gataniɓe jonte paɓɓe no woodi ndenne muradu ƴiƴam no wooda se gonga mi nani belɗum majjum sanne woɗi dow miɗo wiyaɓe ɓe tinno e majjum kadi miɗo ƴama balla to hooreɓe ɓe yaade nder loctorore amin nde warde préfet e maire en bande lewru fuu nder commune gom ɗum yaate ɗum waɗa yonay sande koreji niɗɗo yamɗa niɗɗo nodde wara hokka ƴiƴam. Taydu neɗɗo fuu no hani wadda balla gamu kotta tawe ƴiƴam heƴi. Miɗen jiɗi nimɓe gara kokka ƴiƴam.
O wona madame Mahamadou Bara Atou latiɗo kañum on hoorejo nokkutuji en sete to enne loctore mawne nde Bouza bandimi gonɗo to enne won ko landimo. Noni ministre kawjiɗo filla ko darto hono kokkol habaruji mbiyete madame Sani Kubra Abdoulaye kanko to konɗo omta e yilare nder reedu leydi Niger ille altinande enda nder région mo tawa ɗo fuɗɗiri ɗum e dow filla ƴeewoyde to konɗo noyi wonno cuuɗi hono kokkoji labariji gonno gollo e nder leydi ndi enda kañu e golloɓe no gonno jaara e kullantaji latiɗi gonno sigile e dow filla télévision ji jamani mbiyeteɗe TNT on endan ɗum fuu o yo ɓe ndaara wi ɗum. Madame Sani Kubra Abdoulaye ni wakkati mo yiiloyno kuyɗe nde o ƴeewi bandimi Abdoulaye Awsuku lande kemo o haalni ɗum koro jangal ngal.
Au niveau de la région du Tawa,
hedde région Tawa min daroy suudu orte enndu min ƴeewi onepa e ANPO cuuɗi piyoji habar burtotooɗe ɗin min tawi ɓe gondi e saɗarmaji ɗum du saɗarmaji no laatiɗi ɗi min tawi nder région ji ɗi to dow filla gollitirɗi ɗiɓe kaani ɓe keyɗintane nde min garti leñamay fuu ɗum heɓante mosola. Hana ko darta filla gollidol e télé jamani biyteɗo télévision numérique ɗum du min jii konni ɓe kantiji golle mum jonohora kinana nokkuje joyi ko guineji mum wattaka gam région Tawa on nokkuje jeegom handi. Woɗi du min daroyi radio ji tawaɗi dow jonɗe ko emun duniya sarawnia RTT Niger 24 kamɓe Tambara. Min jeehi kadi min daroyi radio ji communautaire kan woni mo Badegui Siri e illele. Min tawi nimɓe non yiɓɓe golle mum wonɓe no gollira e no laabi cuuɗi habaru mbiri. Kettine sigilaji studio Kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru do Facebook studio Kalangu.
Facebook studio Kalangu.
No wala kam sanne miɗo feccide ɗum.
Hande woni ko hawrinde gon fuɗɗaɗo henne ɗo filla Silman ndaarowo filla yiitugol hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe kañum e keɓde hoore muɗum. Ɗum du konɗan koro mum hoƴa kana dow filla keɓen mburen e jam durwiden du konɗan ni e fitinaji duniyaaru. Ɗum waddi ko fawar joni Gongo Mouhammad ɗantani bandimi yehi foti tawi e baɓɓitol batugol enɗa o yewde mbiyete Abdoulaye Diallo nani ko haalani mo.
Sigila indiraɗo ciné droit libre singama ɗo nder huɓere ñamay fuɗɗa makko duni no hani wi'e himɓe jaɓɓake sigila o sigila joɗa haale to neɗɗo fuu wattata barke hunduko mum ngam himɓe fuu nafu dow laabi yaadu yeeso démocratie. Sukaɓe ummatore du gaɗi sigila o ngam firtude ko'e maɓɓe. Ko feerodiri e silmaji amin ɗi woni de ni ɗi ƴeewama warɓe ƴeewiɗi en jotto jewte hakkunde mum'en dow majji. Miɗen tawda silma dow bonondaji gonɗi no gaɗa leyɗe caka leñi e leñi na caka diina e diina na caka himɓe politique. Misali silma dow Boko Haram dariɓe ngam jinganade hakkillo ummigo. Silma Thomas Sankara Cheikh Anta Diop na silma dow ko waɗuno ton Burkina wakkati laamu Blaise Liɓa. Silmaji ɗimin tawda ɗi no ɗuuɗi. Hiɗuɓe ekkitade ir silmaji ɗi no ekkititte dow silma gaɗeteɗi dow filla durwo wurtinde hakke himɓe leydi. Ton Oumarou Ganda laso e jeegom lewru mai hirogom waɗoyte forba walliroɓe sigila o waɗe ardo to hirogo.
Oumarou Ganda en plus c'est gratuit.
Namotirmbiteɗo monsieur Simoki kañumdu kam wonno hono ardiɗo battu oɗo arnogaɗaɗo enan gallu ñaminami e leydi Niger kandu konɗa haali hono ko waddi ɗum ɗo enan Niger.
Hunde lobbere noon laatine himɓe jii nafakka mum ngam himɓe no andi ko démocratie no nafa ko e himɓe du no wooɗi pirte. Min mi wardana e himɓe am ngam waddude balla am nder hiro waɗeteego go. Hiro joɗa haale to neɗɗo fuu wattata barke hunduko mum ngam himɓe fuu nafu. Komin tefata woni nawtorade hiro min pirta ko e
himɓe. Liquider, effacer, financer, menacer, offenser.
A gaccaka sanne nden do filla silman woni ko fawar joni habaruji me fulfulde tili hande fa eleng jon kam o leddi hettene jango nana habaruji fulfulde kedi jamaa waddu balla gam e mi horawte. Assalamu alaikum balnata jamwali
jirozein faya dolbel
mayne sorowa warde bernin gawo
kettine studio Kalangu do radio modon
studio Kalangu yadu leydi Niger.